back, your G. This is for the love of my life. You don't love me back, you got to.
Napenda sipopendwa na sau hofu ya kutendwa moyo na nivuta nyuma narudi kila nikienda miaka naenda tunabadili kalenda la moyo utakibadili yule ninayempenda najua hana true love ni maumivu sasa vipi nitamwacha na moyo umeshamsave anajua nampenda bado ananitenda wolf cha jaba kinipeti peti nashindwa kumchana life